Kale buke de munsanze nganywanywa munensa nyukabanja kala wano we bansanga okuveka sana kenzalwa zenajja kuimba banange sasa jja kulemesa asobola obate muva munjagala ne bana batamivu olunda bakone basomba mubisi nemputa yatenga munda gamasanyu naye kubakyala siwaliriza nyombeera neetaaga njagala okwesiba ku mukazi oba ku musajja yakukyawa olwaddaki olifiirwa n'obulamu obwo mbuyita butamatira kuba naabeeranga mu bukedde balaja n'abanoonya wakusula bukedde ne bwe siigende bameka abantunulira baakunabeekomba okupepeya nange kasika obeerako wootudde ekintu mukazi munnange yatagaana kusangawo ogambye wengo yaniriza abagenyi abeerako yetokayananga afuluma ngaoyingiza ayagala ng'ogamba akayumba kange kano kyenda bagenyi abalala bagenda asira bansonga endasibyakatanjagala okkokkanga kwenkokera bamubaza busolya ngate munno omundi eno mpulirana buli kwana ayagala ebyennyonda naye twereegetuza mukettu nena bikonde omukazi nga kooye tomwesibako muleke musi muno olifuna kweyagaza omukazi nga kooye kanje tomwesibako muleke musi muno olifuna kweyagaza abaagalana mbawa amagezi ekintu mukwano kibeerawo nga waliwo okuteesa mu nnyumba naye bukyawe katasonga omanyirangawo nti omukazi aba akwanukula nga bw'ayagala mugenderere nga abakazi kasitatandika okukuddamu ebisongovu omanyanga bwakkooye mu maka bwoba teweesobola omanyirangawo nti waliwo amusumuludde epata z'obulamu gwakuyita kisasalala ngandi ne bwe mbeera mutambula tosobola mutuusa gyagenda nsonga eyo abakazi bansobera oli ne bwabeera mukulidde akamotoka kapyata nanyola naye ng'olugendo taluweza era mulekawo nakkirira emmanga eri apepeye n'omwavu olwo gwabeera atakyakulaba nga waliwo amulayiza ebisongovu buli olusya muwani namboole ng'ate olwo gwe weeyita mwami nga naye ne bwebeera omuwerekera tosobola mutuusa gyagenda kyava akuddamu nga bw'ayagala aba yafunayo omusunda wamusundira ng'amata n'omuzigo ate n'atagamba nti wano simatidde ensonga eno abaagala natugisalira emagezi olwakuvuma na buvumi oba abantu batudde takifaako takwagala kwenkanya nakiwula kiweewa kyenva ŋŋamba nti abeera ntyayesikayana ng'afuluma nga nyingiza ayagala ŋŋamba akayumba kange kano abalala bagenda asira bansonga endasibyakatanjagala okkokkanga kwenkokera bamubaza busolya ngate munno omundi eno mpulirana buli kwana ayagala ebyennyonda naye twereegetuza mukettu nena bikonde omukazi nga kooye tomwesibako muleke musi muno olifuna kweyagaza omukazi nga kooye kanje tomwesibako muleke musi muno olifuna kweyagaza ebintu by'omukwano byansobera buulu bweyongedde ennaku zino toninyira zikola n'ettumbi kino kiri luuyi n'aluuyi nammwe abasajja mulemerako ne mulemesa omukazi abakooye abasajja njagala mukiige ti omukazi omwesibako nga kooye totawaana oba obala bya mulago ne bwonoddayo n'omukuba era ddukerawo oli amunyika ebinuubula amusiige n'ekkazigo kubanga agwe aba ayagala era kwolwo lwennyini amugabira ebibuga n'ekatanga n'amumuwa kati kwenda woku wakasimu aiza nokuka kwa samu kanzi wochikaka somanyenga wakoye musajia watunokoka ojulira nokenda kupambo kulasi jotero muvaire noto manyandi wochikora bagenda kusiveru zira mukaduku roli mirene kwanga orona kwa galiro mukazi afubo kujanja wa mukanzi waterawo nebatereve ya kale wengeri olimira kwanga ngatenda mukazi wa mulibu vya mulambuzo busonda nobusolya ngagambo kwa gala muko musibe nokukulu osuleri joya gala tobera nakukuba kumukono ngoya gale mirembe musiyo towalirizanga mukazi atakwa gala munange kusula kumitego nawo mukazi chegamba omusajja atakwa gala tomwe siba kumuleko lifuna kweya kaza zitata kayondo ya ngamba ntia bakazi ndakala namu musimu ndotofunanga kusula kumafumu era kangende mulabe mwebaza okumpabula ekyabakazi musimu nabalinga bankoza yangamba bobera nenyumba tokayanyanga mukazi abakoye ngafulumango yingiza yagala ngogamba kayumba kange kano kyenda bagenya balala bagenda balala bayinga kabe musajja ngakoye kyenda bagenya nawe tomwesi bakomuleka abasajja ye bada bakoye akaza kyenda bagenya balala bagenda balala bayingira omukazi ngakoye kyenda bagenya tomwesi bakomuleka
Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira.